Leviticus 1 verse 1. UJehova esetendeni lokuhlangana wambiza uMose wakhuluma kuye wathi verse 2.
Yisho kubantwana baka-Israyeli uthi kubo, nxa umuntu wakini letha umnikelo kuJehova, anonikela ngomnikelo wenu wezinkomo zemhlambi nowezimvu.
Verse 3. Uma umnikelo wakhe ungumnikelo wokushiswa wemihlambi, uyakunikela ngeduna elingenasici, anikele ngalo ngasemnyango wetende lokuhlangana, azamukeleke kuJehova. Verse 4. Uyakubeka isandla sakhe enhloko umnikelo wokushiswa, uyakwamukelwa ngenxa yakhe, umenzele ukubuyisana. Verse 5. Ulihlaba iduna phambi kukaJehova, amadodana ka-Aaron abapristi, alethe igazi afafaze ngegazi nxa zonke ze-altare elingasemnyango wetende lokuhlangana. Verse 6. Uyakulihlinza umnikelo wokushiswa, awuhlahlele izitho. Verse 7. Amadodana ka-Aaron umpristi abeke umlilo e-altare ahlele izinkuni phezu komlilo. Verse 8. Amadodana ka-Aaron abapristi ahlele izitho nenhloko namanoni phezu kwezinkuni ezisemlilweni ophezu kwe-altare. Verse 9. Ahlanze izibilini zalo namanqina alo ngamanzi, umpristi akushise konke e-altare kube ngumnikelo wokushiswa, umnikelo omlilo ube yiphunga elimnandi kuJehova. Verse 10.
Uma umnikelo wakhe ungowemihlambi, owasezimvini noma owasezimbuzini, ube ngumnikelo wokushiswa, wonikela ngeduna elingenasici.
Verse 11. Alihlabe ngasohlangothini lwe-altare olungasenyakatho phambi kukaJehova. Amadodana ka-Aroni abapristi afafaze i-altare ngegazi lalo nxa zonke. Verse 12. Alihlahlele izitho nenhloko yalo namanoni alo, umpristi akuhlele phezu kwezinkuni eyisemlilweni ophezu kwe-altare. Verse 13. Ahlanze izibili zalo namanqina alo ngamanzi, umpristi anikele ngakho konke, akushise i-altare kube ngumnikelo wokushiswa, umnikelo omlilo ube yiphunga elimnandi kuJehova. Verse 14. Uma umnikelo wakhe kuJehova ngumnikelo wokushiswa wezinyoni, wonikela ngomnikelo wamahobhe noma ngowamaphuphu amajuba. Verse 15. Umpristi awulethe i-altare, awushumpule inhloko, awushise i-altare, igazi lawo likhanyelwe ngasohlangothini lwe-altare. Verse 16. Asuse ingila nezimpaphe, akulahle ngaseceni kwe-altare ngasempumalanga endaweni yomlotha. Verse 17. Awuqaqe ngamaphiko awo, angawudabuli kodwa. Umpristi awushise i-altare phezu kwezinkuni eyisemlilweni, ube ngumnikelo wokushiswa, umnikelo womlilo ube yiphunga elimnandi kuJehova.